Yeah. What up? What's a big thing that short one nigga?
Yeah, so
let's go.
Break it up, break it up, break it up, break it up, my girl. Break it up, break it up, break it up, break it up, my girl. Yeah, 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 yeah. Badu nani fatatu. Yeah. Kwani nani anacheza nae, we? Nani anacheza nae? Nani anacheza nae, we?
Nobody. Fuck it.
Nani anacheza nae, we? Nani anacheza nae? Nani anacheza nae, we?
Nobody.
Na kama sikupendi kistep, lazima takubotu, takubotu. Sababu lini botu, lini botu. Wala nyondoke,
nyondoke.
Sikupendi kistep, wala itakubotu, itakubotu. Paka nyondoke tu,
nyondoke.
Ah.
Yeah. Kwani nani anacheza nae, nani anacheza nae, nani anacheza nae, nani anacheza nae.